Ekitongole ekivunaanyizwa ku kuyikula ebyobugagga ebyensibo ekya Uganda Chamber of Energy and Minerals kikakasizza nti amafuta ga Uganda agaazuulibwa mu bitundu by'e Bunyoro ganaatera okuganyula bannansi. Kitegeerekese nti enteekateeka y'okuzimba omudumu ogutambuza amafuta gano ogwa East African Crude Oil Pipeline etuuse ku bitundu 83 ku buli 10 era nga n'abantu bonna abalina okuliyirirwa kyenkana baliyiriddwa. Anfula Asiimwe, ssenkulu wa Uganda Chamber of Energy and Minerals, agambye nti enzizi ez'ettirenga ezisukka mu 19 ziwedde okuteekebwateekebwa, songa ez'omu King Fish eziwera 21 nazo zaamalirizibwa, ng'ebigalani by'amafuta ebiwera ddala 19,000 bye bigenda okuggibwayo buli lunaku. Bina Asiimwe abyogeredde kwamba House ku kitebe kya Ministry y'ebyobugagga eby'omuttaka mu kutongoza enteekateeka egenda okumala ennaku 30 ng'abantu abaagala bakkirizibwa okulambula enzizi ez'amafuta zino n'okulangirira olukungaano olukwata ku mafuta olw'11 olw'okubaawo ku Speak Resort ye Munyonyo nga 28 n'29 okulaga bannayuganda ebyo ebyabasuubizibwa mu mafuta.
Project Tilenga, Kingfisher and Eco have achieved their drilling targets and construction milestones. And the Chilenga project completed 198 wells, 107 of which are required for first oil, and Kingfisher 21 wells, 19 required for first oil. Eco pipeline 83% complete and 99% compensation has been paid to affected communities along the route.
Gloria Sebika aliyokuva mu kitongole kya Petroleum Authority of Uganda agambye nti ekisaawe ky'ebyobugagga eby'omuttaka kisakira Uganda ensimbi obuwumbi bwa dola za Amerika 200,000 era emirimu egisukka mu 210,000 gye gyakafunibwa abantu abakola mu mafuta agaazuulibwa e Bunyoro. Gloria Sebikali asabye bannayuganda bongere okujumbira amasomo agakwata ku by'amafuta basobole okufuna emirimu mu nteekateeka ezijja.
Tugenda kutambula n'abandyagadde okugendayo ne tugenda mu Alberton, era tujja kugenda mu bifo bingi. Tugenda Tilenga, ne tugenda mu Kingfisher, ne tugenda mu Kabalega Industrial Park, ne tugenda ne tulaba ne Eco. Oboolyawo twandiise ne ku Hoima Stadium abatagirabanga nabo ne bagiraba, naye akawungeezi tutuuleko waakiri mu Game Park ye Uganda, tweyagaleko mu nsi yaffe.